Nisaka ila unioni, nipona visa, nilianza leo kesho joni. Pia na wida, na samia shuhuli mjomba, mpaka misiba. Nitiza medizuri, honizo mzigo mwiba. Sibebe kikichwani, shingoni, wala mgongoni. Kila miyasha popo, wajomba roho mkononi. Sibebe kikichwani, shingoni, wala mgongoni. Kila miyasha popo, wajomba roho mkononi.
Gwara, 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 kwala, wanyomba kutona kagwaya. Mtoto wa mjini na pele kaseti moto mwana city's on fire. Joko pikejo tagwaya na mi, na pene tuotu dodata na mi. Sababola ndo michezo na ni, doni mojo na jikopi obi. Na kujeri na kutuba osi, mtadini na loya udini na mi. Nela nishuki mikama na bi, asante kwa sana kaidi amin. Dada, na link up chukua chapa, heida hauna gaswaga. Shusha mkono na nuka kwapa, 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 kwapa. Daddy boys na Rolls Royce, shout out bitch you get a bad voice. Feda zangu wani mimi boss. Ever since we now rap cause Malindi nigga be the craziest. Many fanya ni me hold nose. Liku ninja gasi sickiness.
Tani saka ila unioni. Nipona visa nilianza leo kesho joni. Pia na wida asamia shuhuli mjomba. Baka misiba nitizame vizuri. Honizo mzigo mwiba. Sibebe kikichwani shingoni wala mgongoni. Kila miyasha popo wajomba roho mkononi. Sibebe kikichwani shingoni wala mgongoni. Kila Amsha popo wa jomba roho mkononi now.
Amsha popo, amsha. Amsha popo, amsha. Amsha popo, nyulu mbulu. Amsha popo, mbulu mbulu. Amsha popo, man. Amsha, amsha popo, amsha. Kimon is a man, nigga. Amsha popo, man. Panda magubu, mina panda ngazi. Kambia chena sijichuku mano masikini wangu ndiyo kazi. Chari do, na maniku watu wana bombs. Msijichuki ingwa nifala chugu hapa kongu pana huna tolala dani. Lino topa sara for that.
Visa nilianza leo kesho joni. Pia na wida asamia shuhuli mjomba. Mpaka misiba nitizame vizuri. Honizo mzigo mwiba. Sibebe kikichwani shingoni wala mgongoni. Kila miyasha popo wajomba roho mkononi. Sibebe kikichwani shingoni wala mgongoni. Kila miyasha popo wajomba roho mkononi.
Minam shapopo,
Asha.
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 Touch.